everything I need in my life is your love. I don't need nobody.
Yeah, I don't need nobody. I don't need nobody. Yeah, yeah. Tunazijua haso kula na kulala manyanyaso funga shuruti kijijini besi na somia kinipenda Mungu inatosha. Wengine atakusevu kwenye shida utamdhani rafiki wa faida, kumbe moyoni anakuchukulia barida. Siku kifanikiwa zinaanza shida. Yes, now I'm going to another level. Sitotumia ndumba wala nguvu za devil. Simuhitaji Mwijaku ya china baba level. Mi akinipenda Mungu inatosha. Yes, minapenda marafiki wale wanaokwepo wakati wa ziki, sio wanaokuja deal zikitiki. Sipendi unafiki, akinipenda Mungu inatosha. No, no, no. Unanipangia cha kuposti, misi kufollow. Shobo zako zina kukosi, we nani follow. Usinilete mikosi, akinipenda Mungu inatosha. Ukiniona kutwa nipo ndani, sina tatizo na majirani. Ila sitaki wanijue kiundani, akinipenda Mungu inatosha. Yeah, I swear to my dead body. Simwamini rafiki ananilipia kodi, pengine na furahi ni kumpigia hodi. Akinipenda Mungu inatosha. Yes, minapenda marafiki wale wanaokwepo wakati wa ziki, sio wanaokuja deal zikitiki. Sipendi unafiki, akinipenda Mungu inatosha. No, no, no.